Iyi ni Radyo Özgürlük Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu karere ka Kisoro muri Uganda muradukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 radio Ijwi riyobora abadushakira kuri internet namwe mudusanga kuri radio yacu voa.com. Hano muri studio ya Karindwi Washington DC muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Buri munsi saa 10 hano ku ijwi rya Amerika ni ikiganiro muri sanga. Muri iki cyumweru, hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hizihijwe umunsi wo kwibuka Pastor Martin Luther King Jr. umwirabura waharaniye uburenganzira bwa muntu. Mbere y'urupfu rwe mu myaka hafi 54 ishize, yazengurutse Amerika yose ashishikariza abantu gukora ingendo z'amahoro zigamije kwerekana ko abaturage bose bafite uburenganzira bwo kubaho bungana hatitawe ku ibara ry'uruhu. Ni muri urwo rwego umuryango utagengwa na leta witwa Dream Voice uharanira gushyiraho imfatizo z'ubworoherane, uburinganire n'ubwubahane hagati y'Abanyamerika bafite inkomoko zinyuranye wateguye icyumweru cy'ibikorwa byo kuzirikana Pastor Martin Luther King Jr. Muri ibyo bikorwa harimo ibiganiro, ibitaramo bigizwe n'indirimbo n'imbyino gakondo n'ibindi bikorwa binyuranye by'ubusabane bitangira mu mpera z'iki cyumweru. Uyu muryango ufite icyicaro mu mujyi wa San Antonio muri leta ya Texas, nanone hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari naho ibyo maze kuvuga bizabera. Muri ibi bikorwa kandi hazaba harimo mumbabarire n'iby'Abanyarwanda. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turi kumwe na bamwe mu Banyarwanda bafite uruhare mu gutegura bimwe muri ibyo bikorwa ndetse bazanaseruka. Bazagira uruhare rero mu kumurika ibikorwa byabo. Reka mpere kuri Madame Imakile Businge, ni rwiyemeza mirimo atuye mu mujyi wa Dallas muri leta ya Texas. Madame Imakile Businge, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze bwana Jeffrey Mutagoma, murakoze Ijwi rya Amerika kutwakira, twishimiye kubana namwe muri gitondo.
Ye madame Makere, rero mbwire abateza amatwi radio Ijwi rya Amerika iki kiganiro muri sanga ko uri umuyobozi mukuru w'ikigo gitanga ubwunganizi mu by'ishoramari bita IB Financial Freedom Solutions. Nanone ubwo ikaze mu kiganiro tugere no kwa Moses Rudasunikwa, nawe uri rwiyemeza mirimo ukaba uri n'umuyobozi w'umuryango udaharanira inyungu US Reader ufasha mu byerekeye iterambere ry'abaturage, nawe uri mu mujyi wa San Antonio nyirizina muri leta ya Texas. Bwana Rudasunikwa, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane Mutagoma, waramutse. Murakoze kutwakira mu kiganiro turi sanga.
Ye muri sanga rwose niko bimeze hano ku Ijwi rya Amerika. Turaganira rero ku murage wa Pastor Martin Luther King Jr. ku Banyamerika by'umwihariko, ariko buriya burya ni no ku isi muri rusange, kuko Turagenda tuganisha ku bikorwa bitegurwa muri iki cyumweru aho mu mujyi wa San Antonio. Muri sanga rero yahisemo gutumira aba barwiyemeza mirimo kubera ko kimwe mu bitera ivangura hagati y'abaturage batuye isi ari nabyo Martin Luther King yamaganaga n'ubusumbane mu by'ubukungu n'ubukene bwa karande. Abatumirwa bacu rero uyu munsi muradufasha guhuza umurage wa Martin Luther King n'ibikorwa bigamije gufasha rubanda kwishyira ukizana mu nzego zose harimo n'izo kwiteza imbere mu by'ubukungu no kwigira. Duhereye kuri Bwana Moses Rudasunikwa, wowe uraho muri San Antonio, niho hategurwa icyo cyumweru cy'ibikorwa. Ariko mbere yuko nkubaza bimwe mu byo muteganya gukora, reka mbanze nkusabe use n'uturebera muri uwo mujyi, cyane cyane nk'abatarahagera, wenda bazaza muri weekend cyangwa abateganya gukurikira ibyo bikorwa ku mbuga nkoranyambaga. San Antonio n'umujyi umeze ute? Ni iki kidasanzwe kuri uwo mujyi wabwira abateze amatwi Ijwi rya Amerika muri aka kanya? Sanuha dushushanyiriza, uwo ni umujyi umeze ute?
Urakoze cyane Mutagoma. San Antonio ni umujyi uri mu majyepfo ya Texas. Ni umujyi mwiza, tuzi turanzweho cyane no kugira ibi weather mu Kinyarwanda, niba nabyita ikirere cyiza. Ku bantu rero bateganya kumanuka bakaza San Antonio baturuka mu burasirazuba aho ubukonje butoroshye, barababonye akaruhuko keza cyane. Nabwira ngo bamanuke batitwaje imyenda iremereye kuko hano nta tumeze neza. San Antonio ni umujyi utari munini cyane, ni umujyi ariko wungirijwe n'iyindi mijyi ariyo Houston, Austin, Dallas ariho Makere ari, n'iyindi mijyi mitoya izengurutse. Kandi aba banyarwanda bose bo muri iyo mijyi bazamanuka baze San Antonio. Nk'uko nabivuze, ni umujyi utuje, ni umujyi uhuza abantu b'ingeri zose. Iyo mvuga ingeri zose, abantu bakomoka mu bihugu bitandukanye ku isi batuye uyu mujyi. Numva ari icyo nakubwira gato ku mujyi wa San Antonio.
Icyo kirere cyiza rero urakivuze, nanjye numva ndagikeneye kubera ko mu kanya ntarinjira hano muri studio ho harasusurutse, nari nambaye igikote akabeho hano ni kose. Ariko ibyo ari byo byose, umuntu agera mu nzu ubushyuhe bukababuraje. Ye, komeza rero noneho Bwana Rudasunikwa, use n'udusangiza ibikorwa biteganyijwe, wowe urahibereye, byaba bizitabirwa n'Abanyarwanda, Abarundi cyangwa n'abandi Banyamerika bari aho, hari ibihe bikorwa biteganyijwe muri iki cyumweru?
Icyo nabwira Abanyarwanda, Abarundi n'abandi Banyafurika muri rusange, inshuti zacu z'Abanyarwanda aribo twita inshuti z'Abanyarwanda aribo Banyamerika, nuko ifite ibitaramo bibiri. Ifite igitaramo kuri 2021. Icyo gitaramo ni igitaramo kigizwe n'ibiganiro bizaba bigamije kwerekana iterambere y'igihugu cyacu, kuvuga ku mateka y'igihugu cyacu, aho cyavuye naho kigeze ubu.
Igihugu cyacu ushaka kuvuga ubwo ni u Rwanda?
Ni u Rwanda.
Ariko hazaba harimo n'abandi batari Abanyarwanda bashobora gukurikira cyangwa se kubaza ibibazo bifuza?
Cyane rwose. The panelists, niba ikinyarwanda nabyita gute,
abazatanga ibiganiro.
Abazatanga ibiganiro ntabwo ari Abanyarwanda gusa. Mu batumirwa harimo nyakubahwa ambasaderi nk'inararibonye cyangwa se nk'uhagarariye igihugu cy'u Rwanda muri iki gihugu, ariko harimo n'abandi b'Abanyamerika, cyane cyane abazaba batanga ikiganiro ugiye kureba n'impuguke z'Abanyamerika bamaze imyaka bakora ubushakashatsi cyangwa se basura u Rwanda mu buryo butandukanye. Bamwe abiganjemo cyane abo muri education sector cyangwa se mu burezi n'abandi b'impuguke b'abadokteri mu bintu bitandukanye bagiye bakorera mu Rwanda. Abo rero bazadusangiza ibyiza ntago mu Rwanda, bazadusangiza n'ibyiza bya Afurika. Ndumva harimo umuprofesori uyoboye university yo muri Nigeria, urumva ko twagiye tukagera no muri Afurika n'iburengerazuba. Icyo kizaba kuri 2021 kuwa gatanu, icyo kiganiro kizaba ari ikiganiro cyiza. Hanyuma kuri 2022 rero ariho kuwa gatandatu nimugoroba, dufite igitaramo, igitaramo cy'umuco nyarwanda, igitaramo cyo gutarama iwacu, igitaramo cyo gusangira ubumenyi, igitaramo cyo gukundisha urubyiruko n'inshuti z'u Rwanda igihugu cyacu. Icyo gitaramo rero kizahera 12 kigeze saa sita za nijoro.
Muri icyo gitaramo se komeza narimbaye nka wa wundi uvumba ayo yengewe, kuko nendaga kukubaza niba uretse umuco wa Kinyarwanda hari abandi bazaserukamo nka bo mu bundi bwoko cyangwa se baturutse mu bindi bihugu. Ndashaka kuvuga ubwoko bw'imbyino, ntago mvuga ubw'abantu cyangwa se baturutse mu bindi bihugu bazagaragaza muri ibyo bitaramo, uretse ibyo tuzi byacu bya Kinyarwanda.
Urakoze cyane Mucyago. Abandi bazaba bahari, ariko nk'uko nabivuze ni igitaramo cyateguwe n'Abanyarwanda, ntago abandi bazagiramo uruhare. Nabyita ngo modern dance cyangwa se imbyino zigezweho. Hazabamo abacuranzi b'Abanyakenya baturuka muri Kenya, abaturanyi bacu. Dufite DJ Dulu, ubwo ku rubyiruko murabyumva ko hazaba hameze. Hanyuma muri gakondo rero dufite intore ziyobowe na Jacques Nyungura, abenshi baramuzi hano muri Amerika, zizamanuka zigacinya akadiho ka Kinyarwanda, tukambara, tukaberwa, tugasa n'iwacu. Ndumva ari ibyo nakubwira.
Uretse rero ibyo bikorwa biteganyijwe, ariko ndatekereza ko no muri ibyo biganiro harimo ibijyanye no kumurika ibikorwa, ari naho twahereye tuvuga kuri iki kiganiro. Madame Businge Imakile, wowe uri Dallas muri Texas, ariko waba uteganya guseruka muri icyo gikorwa? Uramutse uteganya guseruka, waba userukanye iki? Uzabuhishiye iki abazakitabira?
Murakoze Bwana Mutagoma, nanjye sinacikwa muri iki gikorwa kizabera i San Antonio. Icya mbere nejejwe no kusangira n'abandi Banyarwanda ibyo biganiro byiza bizatangwa n'impuguke. Ikindi no gusabana mu muco wacu, nanjye ntibyancika. Kandi ikindi nka rwiyemezamirimo nzamanuka ngiye kugaragariza abatuye i San Antonio imirimo myiza nkora, ibikorwa mfite nkora. Mu bikorwa mfite nkora ndi rwiyemezamirimo ufasha ba rwiyemezamirimo bato cyangwa se abashaka guhindura ibyo bakoraga kwihangira imirimo. Mfasha abantu bishaka gutangira business kunoza imishinga yabo, gushaka ibya ngombwa byo gutangira imishinga mishyashya bashaka gutangira. Ubwo ni muri urwo rwego rero nzamanuka i San Antonio ngiye guhura n'abo bantu, ndegereza serivisi nziza dukora muri IB Financial Freedom Solution.
Ubwo tukivuga kuri izo serivisi z'ikigo uyobora, hari Abanyarwanda cyangwa Abarundi bashobora kumva ibyo uvuga bakibaza ibanga ryo gutangiza ikigo nk'icyo uyobora hano muri Amerika, bigakunda abatazabasha kuhagera ariko bateze amatwi iradijwi rya Amerika, bababwira ko mu by'ukuri ibanga ni irihe, wabigenje ute kugira ngo abatazashobora kuza aho ngaho ngo mubonane muri iryo murika uzakora, babigenze bati?
Murakoze Bwana Mutagoma. Ibanga ntarindi, ibanga nibaza ko ari ukwishakamo icyizere, kwigirira icyizere nk'umuntu, kwigira ku batubanjirije iki gihugu kirimo ubumenyi bwinshi, kirimo ubukungu bwinshi, kirimo inzobere nyinshi. Nubwo rero twavuye mu biyaga bigari muri Afurika, ntabwo tuzaguma turi muri Afurika kandi turi muri Amerika. Ni byiza rero kwegera izindi communities, izindi businesses, cyane cyane nkanjye ubabwira ndi mu nkorana n'ikigo bita East African Chamber of Commerce, gifasha kwegereza amabusiness guhuza Abanyafurika, Abanyamerika, barwiyemezamirimo cyangwa bashaka gushora imari muri Afurika. Aho rero byamfashije kubasha kwegera abandi bantu bakora amabusiness barwiyemezamirimo, mbona ko bishoboka ko izindi communities ziri muri iki gihugu bihangiye imirimo. Si ngombwa ko twahora dusigazwa inyuma no guhora dukorera abandi, kandi natwe dufite ubushobozi bwabasha kwihangira imirimo tugatera imbere. Nakubwira rero ko njye muri rusange icya mbere ni ukwishakamo icyizere, kwigira icyizere muri wowe nk'umuntu, kandi ugahora wiyungura ubumenyi. Kwiga nibizabaza ko ari urugendo rudasaza, twese twigira ku bandi. Wigizemo icyizere, nizera ko byose bishoboka kuko nanjye narabishoboye. Njye nagize amahirwe yo kwiga muri iki gihugu, nkora muri iki gihugu muri Corporate America kurenza imyaka 15, ariko naje gusanga ko nta kubisa kuba wabasha kugira ibikorwa byawe wikorera, ukabasha gutanga akazi ku bandi bantu, ikindi ukabasha nawe kumva ko hari inyungu watanga mu gihugu urimo, cyangwa se nabo ubasha guha akazi cyangwa ubasha guha serivisi. Murakoze Mutagoma.
Uvuze rero ko igihe wamaze wiga n'urugendo mu buryo bugufi wanyuzemo hano, ariko nk'umuntu ukigera muri iki gihugu cyangwa se wize hanze ariko akaba ari yagitangira kuba hano, hari ukuntu wumva wagira ngo biragoye wumvise iyo myaka 15 yose? Kuko akenshi abantu bakigera muri Amerika usanga babuze aho bamenera rimwe na rimwe mu mirimo nk'iyo ngiyo, ndetse bamwe ugasanga bagerageza imirimo yo gukoreshwa n'abandi itarimo kwihangira imirimo. Nk'abo bantu ubutumwa ushobora gutanga nko ku bantu bageze muri Amerika batarabona aho bamenera, n'ubuhe butumwa?
Murakoze Mutagoma. Mu bikorwa nkora muri kampani mpagarariye harimo icyo nise career development. Niko koko naje guhura n'abantu benshi bafite imbogamizi, uburyo umuntu aturuka mu bihugu by'iwacu akaza yarize ibintu runaka, yagira hano abantu bakamubwira bati ntibishoboka kubona akazi muri Amerika, ariko siko bimeze koko. So ngerageza kubahugura, kubereka ko iki gihugu ni igihugu gitanga amahirwe ku muntu wese ugomba kuba gusa ufite ubushake cyangwa ubumenyi. Mu buryo bafasha rero, mbafasha kubereka inzira nziza bacamo, wenda bakihugura mu buryo bugufi, umwanya wo kugira ngo wenda atakaze ibyo yarize byose atangire gushyashya, kuko bishaka ubushobozi, bushaka gushyiramo amafaranga menshi yo kwiga, ahubwo ukihugura mu buryo bugufi uburyo wabasha kwinjira mu mirimo y'ahangaha, cyangwa se byaba na byiza ukihangira imirimo, kuko iki gihugu ni igihugu gifasha cyane abantu barwiyemezamirimo bashaka gutangira ibikorwa bakwikorera. Hari imfashanyo zitangwa, hari ubushakashatsi buhari bwinshi bukwereka uburyo watangira, uburyo wakwiga, uburyo wafashwa kugira ngo ubashe kwihangira umurimo, cyangwa se ushaka kujya mu kazi nawe nkamufasha uburyo yabasha kunoza seveziwe kugira ngo abashe gutangira akazi mu byo yize cyangwa yifuza gukomezamo.
Mukanya turajya kwa Bwana Rudasunika, ariko Madame Imakire ugifite mikro, tukinavuga kuri ibyo bikorwa byo kwiyubaka no kurwanya ivangura n'ubusumbane mu by'ubukungu. Tubwire uko ubona urugendo rwo kurwanya ivangura rishingiye ku gitsina mu byerekeye itangwa ry'akazi cyangwa se kwihangira imirimo, haba hano muri Amerika cyangwa unaterereje ijisho no mu karere k'ibiyaga bigari ibyo muri Afurika, dore ko uri n'umwe mu batumirwa bake dukunze kugira babategarugori, ntabwo dukunze kugira benshi. Sa nk'udusangiza ubwo bunararibonye, utubwire uko ubona bihagaze.
Murakoze nanone nibaza ko kibazo cy'uburinganire mu kazi kiracyahari ariko icyizere nuko wage gap cyangwa se itandukanirizo hagati y'abagabo n'abagore cyangwa n'igitsina gore igenda rigabanyuka nigeze gusoma kuri kubushakashatsi bwakozwe n'ikigo Pew Research Center bwagaragaje muri icyo gihe mu mwaka wa 2022 ko nk'abagore mbese women earned 84% of what men earned, ni ukuvuga ngo ku ijana abagore baracyabona 84%, bivuze ko hakirimo iyo gapu ya 16 niba ntibeshye. Bivuze rero ko akenshi uko abadamu cyangwa abategarugori badafite ubumenyi nk'ubwo abagabo bafite, ahubwo hari imbogamizi zikidukandamiza nk'abadamu, kandi tubashije kwigira icyo kizere nk'uko navuze haruguru birashoboka ko byahinduka. Kimwe mu byo bagaragaje mu bushakashatsi byagaragaje ko akenshi usanga ababyeyi bakunda gusiba akazi kuruta abapapa, bivuze ko umubyeyi ufite abana akenshi umwana yarwaye ni gusiba kurusha ise w'umwana, cyangwa se ugasanga ntiyabashije gukomeza amasomo nk'uko abyifuza nka se. Ariko ikindi kizere kigaragara ni uko uburinganire bugenda bwegera nk'aho bigaragaza nk'aho bishoboka ko bizashoboka mu gihe cya hasi, kuko hari n'ubundi bushakashatsi bagaragaje ko wage gap mu cyiciro cy'abantu abakozi bari mu myaka 25
ubwo n'ubusumbane mu by'imishahara.
Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo Pew Research Center ku bijyanye na gender discrimination bwagaragaje ko hagati y'abakozi b'imyaka 25 na 34 bigenda bigaragara ko byegerana, bigaragara ko koko abadamu barimo kugenda bibonamo icyizere, biyubakamo icyizere, kandi koko ko n'ibisi igenda igaragaza ko abantu bafite ubushobozi bungana. Nkaba nagira inama rero ababyeyi cyangwa se abadamu bagenzi banjye, niba ubona ko ufite imbogamizi ku mukoresha runaka, gerageza wishakiyemo ubushobozi bwo kuba rwiyemezamirimo, kuko nkanjye nakubwira ko nta muntu ushobora kuvuga ngo yangiraho discrimination mu kazi, kuko njye ntanga akazi sinyisaba akazi. So urumva ko nk'abadamu twikoresheje uburi mu bushobozi bwo gutanga akazi, ntabwo umuntu aba ushobora kuvuga ngo uyu mudamu nagusubiza inyuma cyangwa naguheza inyuma. Urumva rero ko ubushobozi turabufite, ubumenyi turabufite, ahubwo n'ukishakamo ibisubizo tukikemurira ibibazo bitwugarije nk'abari n'abategarugori. Murakoze.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bunagana muratwumvira kuri FM 99.7 n'ibice birindwi radio Vwa Mikeno, hanyuma mu mujyi wa Baraka muratwumvira kuri FM 88.8 n'ibice 8 radio Amani. Baraka nanone tuhumvikanira kuri 94.4 n'ibice 4 naho murahadusanga Communauté de la Vérité mu mujyi wa Kiwanja, aho nanone ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mutwumvira kuri 94.00. Nimwibagirwe no kujya kuri Waisha Radio yacu voa.com mukurikire ibiganiro byacu. Ikiganiro ni muri Isanga, abatumirwa bacu ni bwana Rudasunikwa Moses na Madame Usinge Imakire. Turavuga ku cyumweru cy'ibikorwa byahariwe kuzirikana umurage wa Pasteur Martin Luther King. Mukanya turafungura imirongo ya telefoni ku bashaka kubaza ibibazo. Ndabona bambwiye ko ku murongo wa telefoni hari Jacques ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Ukoze cyane
Jacques, uherereye hehe?
Ndi Atlanta.
Ni
ya Georgia.
Yee, ndabyumva hevanga. No, ni ikibazo, ni igitekerezo wenda gutanga.
Ntabwo ari ikibazo cyangwa igitekerezo, gusa nashaka kugira ngo
mutago narogoya. Ndasabaga abatwumva ko bambabarira Jacques akaduha ka freestyle mbere y'uko abaza cyangwa se atanga igitekerezo cye.
Wamumenye se Jacques
cyane rwose?
Ni wa undi wahoze utubwira?
Ubu ni Jacques Nyungura.
Ah, okay. Jacques rero ubwo urabyumvise, je ntabwo nari nakumenye. Je ntabwo nari nakumenye, ntabwo wajyaga kunshika nanjye ako ka freestyle najyaga kukagusaba ngaho banza wibwire abakunzi b'ikiganiro muri sanga.
Rwanda rw'amahoro, yemwe nure Rwanda rw'ubumwe we, yemwe nure Rwanda rw'umuco we, yemwe nure be.
Urakoze ndumva ntabwo nari namenye ko ari wowe, ariko ubwo birumvikana ko uzamanuka nawe uzaba uri mu bazitabira icyo gitaramo. Urakoze cyane. Reka mbaze niba hari undi muntu uri ku murongo wa telefone cyangwa niba Jacques ariko sinkuniganije ijambo, niba hari igitekerezo wari ufite mbere yuko njya ku wundi muntu.
Ndagakangurira umunyarwanda aho ari hose n'inshuti z'u Rwanda kugira ngo ntibazacikwe muri iki gitaramo kizabera San Antonio, Texas. Bazaze dutaramane, dutaramo Rwanda, turuvuga imyato n'ibyiza byarwo. Urakoze.
Urakoze Jacques. Dusubire kwa Bwana Moses Rudasunikwa. Mu kanya twavugaga ibyerekeye ibikorwa byo kubaka ubwisanzure mu by'ubukungu, dufashe guhuza iyo ngingo n'ibyo Pastor Martin Luther King yamaganaga muri Amerika no ku isi muri rusange.
Urakoze Mitago. Nk'uko mushiki wacu Makere yabisobanuye neza cyane, hari akantu babajije uti wamenera he. Hari abantu benshi bashaka cyangwa se bafite icyifuzo cyo kwikoresha cyangwa se cyo kuba entrepreneurs, bagatangira business muri iki gihugu, ariko wamenera he? Ni iyihe mpamvu rero twahisemo kwifatanya n'uyu muryango Dream Week ushingiye ku mahame ya Martin Luther King? Dream Week ifite ibintu tubona byagirira akamaro communities cyangwa se imiryango nyarwanda n'imiryango nyafurika muri rusange, harimo guteza imbere ubumenyi n'ubujijuke, gushyira creating an environment cyangwa se nabyita gushyiraho urubuga aho communities zihura bakagira ibiganiro bakungurana ubumenyi. Abanyarwanda baca umugani mu bwenge burarahurwa. Kuba twaragiye twarahisemo kuba part of Dream Week cyangwa se kuba gukorana na Dream Week tukinjira muri iki cyumweru cyo kwibuka Martin Luther King, nubwo legacy cyangwa se umurage wa Martin Luther King ari non-violent and dialogue, kubana mu mahoro no mu biganiro bigamije amahoro, ibyo ntabwo ari ibintu nakwigisha Abanyarwanda. Ibyo ni ibintu Abanyarwanda bazi pe. Nta umunyarwanda wese ariyumva muri uyu murage, kuko ni ukurikije amateka yacu ni ibintu tuzi neza kandi ni ibintu duhoramo. Ariko icyo mbona ni uguhuza amaboko, ni uguhuza amaboko n'abandi. Wa muntu uvuga ati namenera he akabona irembo. Abanyarwanda nka Businge n'abandi barwimeza mirimo, nanasaba abadutega amatwi bari hano muri Amerika barwiyemeza mirimo ko bamanuka bagasangiza abandi ubwo bumenyi, bakereka abandi iryo rembo. So iki gikorwa rero turagikora nka platform, kandi ndashaka ngo nibutse abatwumva ko iki ari igikorwa ngarukamwaka tuzajya dukora buri mwaka, tugakuriyetinga iyo platform yo kugira ngo duhuze ubwenge, duhuze ubumenyi, dusharing information, duhana amakuru. Ayo makuru rero nituyahana makireni yicara kuri tebo ye showcasing nango yerekana ibyo akora, undi munyarwanda azahakura icyo atarafite. Hari n'abandi bazaza. Ndashaka ngo menyesha abatwumva ko hari abantu benshi bamaze kuregistaringa cyangwa se kwiyandikisha ko bazaza kwerekana ibikorwa byabo. Abari hariho abacuruzi, hariho entrepreneurs mu buryo butandukanye. So ibi bintu rero bizadufasha kugira ngo turakure bwa bwenge, wa muntu ufite icyo kibazo namenerahe gikemuke. Urakoze Mitego.
Birumvikana. Urakoze Bwana Rudasunikwa, ariko utaragenda nendaga kukubaza, urumva urambwira ko hari abantu bazaza ba entrepreneurs, ariko ubu ndugo rushaka kuvuga barwemeza mirimo n'abana, ariko ubuzima bwa hano muri Amerika urabuzi na no mu Burayi ndetse na buzima bwihuta bw'abantu, umwanya uba ukomeye kugira ngo bawubone. Umuntu udashoboye kuza mu gitaramo nk'icyo ngicyo, umuntu ukeneye ubwo bumenyi, umuntu ukeneye guhura n'abo bantu ariko akaba adashobora kuba yabona nk'itike y'indege imuzana muri San Antonio cyangwa imuhuza n'abantu bamurika ibyo bikorwa bagiye bagira ubwo ububasha, murafite uburyo bwa mworohereza bwa uburyo bw'ikoranabuhanga bwa ba, hari icyo mutekereza ku bantu nk'abo ngabo mu rwego rwo gusangira nabo bumenyi batiriwe babura uko baza cyangwa se nabyita gucikwa nayo mahirwe?
Murakoze cyane. Uyu ni umwaka wa mbere duhuje ibi bikorwa. Nkuko nabivuze, ni ibintu biteganya kuzajya dukora buri mwaka. Hari memes nangwa se uburyo butandukanye bwo gutanga amakuru. Urugero navuga nko kugira website, iki gikorwa kikagira website, abantu baje batanze ubumenyi, ibintu bakoze bikaba bigashyirwa kuri website. Website sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda. Ntabwo ari ibintu twari twatangira gukora. Ubu icyo turimo gukora ni ukubanza guhuza abo bantu, ni uguhuza Abanyarwanda, ni ukumva ko iki gikorwa cyo gusangira ubumenyi, cyo gusangira ubwenge, cyo guhuza amaboko ari icyacu, tukakigira icyacu, tukumva akamaro kacyo. Kandi ntabwo ari uguhuza ubumenyi n'amaboko gusa ku Banyarwanda, ahubwo turahuza n'abandi navuga se abanyamahanga cyangwa se kankoresha ijambo inshuti z'u Rwanda, kuko urumva turafatanya na Dream Week. Dream Week rero irimo community nyafurika nyinshi, irimo ba rwiyemezamirimo b'Abanyamerika bakomeye kandi baturuka ahantu hose muri Texas. Urumva turakuyetinga, turimo gushyiraho urubuga rw'abantu kuko bazabonera mu bumenyi bashaka. Uburyo rero bwo kuzasohora ayo makuru kugira ngo umuntu ayabone atageze hano kuri tele, ubwo ni uburyo tugiye gutangira, kuko igitaramo cyangwa se igikorwa cy'umwaka utaha ndabwiraga abantu tuzagihera mu kwa kabiri k'uyu mwaka tugitegura. Mu byo dutegura rero tuzabishyiramo kugira ngo abantu bashobore kubona ayo makuru aho bari hose.
Urakoze Bwana Rudasunikwa. Mbere y'uko tujya kwa Madame Makire nawe ngo tumuhe ijambo agira icyo avuga kuri ibyo, reka mbanze nakire abakunzi b'ikiganiro muri Sanga. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Niyitunga, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Amahoro cyane
Niyitunga, ndumva wowe ugomba kuba uri Umurundi, uherereye hehe?
Uherereye Ibubanza.
Ye, ikaze mu kiganiro muri Sanga, ni ikibazo cyangwa ni igitekerezo?
No, kuvuga kuri Maritaliteri Kingi gikorwa yakoze muri Amerika.
Komeza Nitunga.
Hama uyu pasiteri Maritaliteri Kingi guharanira ukungana ku bantu baba muri Amerika kiriya gihe, inzira yafashe, inzira yaciye, ibikorwa yakoze, ibyo yavuze, muri make Abanyamerika reka n'abirabure na cyane cyane ku mugabane wa Afurika barabonye ko ibyo yavuze byagenze nk'uko yabivuga, nubwo igihe cyabaye kirekire rero nashaka gutera intege aho muri abure wese na cyane cyane nk'abanyarwanda cyangwa abarundi bari mu bihugu bitandukanye na cyane cyane ibihugu by'abirabure gukora ngo tugakorana tugakorana ingufu mu gihe izo ngufu zacu tuzikoze tugakora ibintu neza tukaronka abadushyigikira ntacyo tutazogerako. Rero umwirabure wese ari mu bihugu by'amahanga bari za Amerika bari za Burayi bari za England bakomeze ibikorwa barimo na cyane cyane byo guteza imbere ibihugu biba byarabakiriye baba bafisemo kandi n'uburenganzira bwo kubamo hama batera imbere mu bya politike na cyane cyane yego nkeze kandi n'umurundi umurundi ari mu Bufaransa ago yatangaje ko azokwitoza mu bazo kwitoza kuba kuyobora Bufaransa. Rero nkanjye nk'umurundi ndamushyigikiye
n'umufaransa ukomoka mu Burundi
ego
komeza
nubwo byoshika ugasanga muri iki kiringo ntatowe antazoshika intega zokomeze n'ubundi akomeze ryarasubire akivuga ko iwanje nkunda kuvuga ngo I will try to nzogerageza sinzo nanirwa n'ikintu ntanguye nzogerageza. Rero nawe azagerageze asubire n'abandi aho bari hose bagerageze ibikorwa Martin Luther King yakoze iyo muri Amerika kandi yapfunze kandi nabyo yadushikanye ko ni ntibagiranwa kuri kwebwe kubirabure nanjye aho ndi ni ntibagiranwa nzo haranira umugabane wacu na cyane cyane wa Afrika.
Urakoze
kuma akanya kuri
urakoze cyane bwana nitunga kuri icyo gitekerezo no gutera intege abirabura na banyafrika ho bari hose hirya no hino ku isi.
Ukomere cyane ari nitunga Jean Claude umunyeshuri yiga kuri kaminuza y'i Burundi.
Urakoze ugira umunsi mwiza. Radio Ijwi rya Amerika twakire na Ruhamya Raymond.
Yego.
Ikaze mu kiganiro muri Sanga Raymond urahagana he?
Ndikuronko
amakuru ki aho ngaho ku Kimironko
amakuru na amahoro turakomeye
murimo murakurikira Ijwi rya Amerika murumva ikiganiro muri Sanga nibyo tuganiraho igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo ni iki? Urabaza nde abatumirwa ni babiri sinzi niba wakurikiye ikiganiro
uware wese nta kibazo mfite nagira mbabaze kubera iki kintu cy'icyaro kiri muri Amerika cyangwa kiri ahandi hantu nyine na kutangira mubaze
ongera unsubiremo ikibazo ntago nacyumvise neza
icyo cy'icyaro cya marketing
ntabwo ari icyicaro tuvuga ngirango twavugaga ku bikorwa byo kumuzirikana aho bizabera ni cyumweru cyahariwe gutegura ibyo bikorwa uretse yuko muri iki cyumweru habaye umunsi rusange wa Amerika imuzirikana ariko icyo turimo tuganiraho ni cyumweru cyo gutegura ibikorwa nanone byo gukomeza kumuzirikana kizabera mu mujyi wa San Antonio muri Texas kikazitabirwa n'abantu baturutse imihanda yose.
Nyo nagamba baje kubera iki ariho bo bahisemo nyine kubera gukugera Texas ese niho hari abirabura benshi kuki batakizanye ahantu ari abirabura benshi bagiye bakoronezwa
rudasune kuki icyo gikorwa mu gitwara San Antonio muri Texas ntimugitware Kigali mu Rwanda cyangwa ahandi
haje hano hari ibyambo ndazikubwira kirabera nko muri nomizi hari ibyambo cyaga abantu abacakara n'abajyana muri Amerika kuko batujyanye muri Amerika bakatizanye hano hari ibyambo
Urakoze cyane Remo, reka ikibazo cyawe ngihe Rudasunikwa kuko numvise akurikiranira hafi ibikorwa birimo kuhabera. Bwana Rudasunikwa, kuki icyo cyumweru mutagitwaye muri Afrika ahabaye cyane ibyo yamaganaga kikaza muri San Antonio?
Urakoze cyane Remo, ndabyumva. Rero icyo nakwibutsa nuko aha abanyarwanda bari, ubwo niba naba nikunze mvuze gutyo, haba ari u Rwanda. Ntabwo mvuze ngo u Rwanda twarwimuye, ariko twe nk'abanyarwanda batuye hano.
Ubwo biramutse bigenze gutyo, naho abarundi bari haba ari mu Burundi cyangwa
haba ari mu Burundi,
naho ikindi gihugu kiri hakaba ari, ngira ngo icyo ushaka ni igitekerezo cyo kuvuga ko aho umuntu ari iwabo
cyane rwose. Rero twe twahuye nk'abanyarwanda kandi twihuza. Ikinge nuko nubwo twifatanyije n'uyu muryango wa Dream Week, sinzi niba yari yakurikiye, ni umuryango ubera hano San Antonio. Ni nicyo gituma abandi banyarwanda bamanutse bakava mu yindi mijyi bakaza San Antonio. Niyo mpamvu nyine bitabereye mu yindi mijyi bikabera hano, kubera uyu muryango turimo gufatanya nawo. Ariko umwana arakura, icyo nakwizeza ni uko mu myaka iri imbere iki gikorwa nigikomeza, umwana ashobora gukura tukisanga kuko tugikorera no kuri ibyo byambu.
Urakoze cyane. Reka tutambuke nanone ku murongo wa telefoni twakire Daniel Kalume.
Ego
Daniel Kalume, Nkunzimana.
Nkunzimana Daniel Kalume.
Amahoro, amahoro Daniel Kalume, uherereye hehe?
Ndira mu majyepfo y'igihugu cy'u Burundi, nga muri Makamba Nyanzarake.
Aho murimo murakurikira iki kiganiro ku Ijwi rya Amerika, muragikurikira neza?
Oya, Ijwi rya Amerika muri sanzwe hasha mu Burundi ntibyumvikana, turaza turarahura amakuru ku zindi mbuga, tukaza ku rubuga rwa Facebook rwanyu.
Mugakurikira nuko ni ikibazo, ni igitekerezo wenda gutanga?
Hari ikibazo n'igitekerezo. Ikibazo cyanjye kise ngomba kubaza ujya Martin Kingi yaharaniye ubwigenge bw'urukoba rw'abirabure ku isi yose, cyanke byabaye muri Amerika, nimba aho bari ku isi yose, kubera iki ata munsi n'umwe bozana uwo munsi mukuru wo kumwibuka? Ibirori bikabera muri Afurika, kuko urabye abenshi muri Afurika ntibamuzi. N'igihe rero byobera nko muri Afurika, mu gihugu kimwe cyo muri Afurika, byotuma abenshi bamumenya kandi bakitaho kumenya amateka yiwe, hanyuma n'abandi bakanayagende.
Icyo ngicyo nubwo dufite abatumirwa, nagira ngo nanjye ngire icyo nkivugaho bwana Daniel Kalume. Icyo gihe ibyo yakoraga byari hano muri Amerika, byari ukurwanya ivangura hano muri Amerika, ariko burya ikintu gikorwa ahantu mu gice kimwe cy'isi kikamenyekana no mu bindi bice, ubutwari bubaye mu gice kimwe bukagenda bukagera n'ahandi. Ariko impamvu azirikanwa n'Abanyamerika ni uko yabyamaganiraga muri Amerika ari Umunyamerika, avuga ibirebana n'Abanyamerika. Uretse ko ibyo yamaganaga no ku rwego rw'isi muri rusange, n'amahame mu by'ukuri yari afite, kandi ayo mahame ntabwo yagarukiraga muri Amerika gusa, ni ukuvuga ngo n'ahandi hose ku isi byabaga biri. Ndahamya yuko yabyamaganaga. Sinzi niba hari icyo abatumirwa bacu bakongeraho, duhereye kuri Madame Imakile Businge, ucecetse umwanya munini.
Murakoze cyane Daniel Kalume kuri icyo kibazo cyiza abajije. Nubwo Martin Luther King yamaganye ubusumbane cyangwa se aharanira uburinganire cyangwa freedom, yabikoze muri Amerika, ariko iyo ugiye kureba no ku isi yose, ubwo buringanire bushobora kuba atari ubwo bucakara, ariko ari uburinganire mu mibereho. Nibaza rero nubwo bibera hano mu butaka bwa Amerika nk'uko Jeff abivuze, ariko no kumigabane yacu iki gitekerezo cyangwa inyiriga se ikwiye kumanuka tugeraho kubera ko hari igihe abantu bona hari ubusumbane mu bushobozi ubusumbane mu kazi ubusumbane bijyanye na ku gitsina cyangwa se gender discrimination uko twabivugaga bivuze rero ngo inyigisho z'uyu mu Martin Luther King Jr. twese zadufasha dukurikije amahame meza yatwigishije cyangwa se yigishije nkuko Jeffrey yarabivuze bibera muri Amerika kuko ari ubucakara yageragezaga kwamagana bwabereye muri Amerika ariko bikabera urugero isi yose ko atari byiza ko abantu bagira uburinganire butari bumwe kandi atari byiza bitasura amajyambere isi yifuza. Murakoze Jeffrey kuri icyo kibazo na Daniel Karume urakoze.
Daniel Karume wakurikiye ibisubizo Madame Makira guhaye.
Ego na ibisubizo nabyumvise na si haraka nikabazo na guhanda babaze muri ko muraraba ku isi yose ubwo busumbasumbane mubona byaragize icumi naratanke bizose babigabanuka burundu bihere.
Rudasuni ibyo bintu murimo mukoraho ngaho n'ibindi muzakora muteganya murabona umurage w'ibyo Martin Luther King yasize haba hano muri Amerika cyangwa n'andi ku isi mubona hari igihe bizagera bikarangira nicyo kibazo cya Daniel.
Daniel murakoze yego bizageza igihe birangira koko urugero naguha muri Afurika no ku isi handi ibintu Martin Luther King yarwaniraga cyane mu byarimo harimo gukemura ibibazo mu buryo bw'imishyikirano cyangwa se in a dialogue way non-violent way of solving issues cyangwa se problems mu buryo butari butari ubw'imvururu gukemura ibibazo mu buryo butari ubw'imvururu habayeho ibiganiro by'amahoro. Ibyo ni ibintu bigenda biba kera isi ya mbere yari umuntu yarakaraga yafataga intwaro akajya kurwana ubu isi iragenda itera imbere urabona ko za leta zitandukanye ku isi uburyo bwo gukemura ibibazo mu mahoro busigaye aribwo bushyizwe imbere so ndumva rero igihe kiri imbere generations zigenda ziza nuko abantu bakomeza kwiga bajujukirwa biga banajijukirwa kumenya ko gukemura ikibazo atari uguterana amabuye bizashira bizagira igihe birangire. Murakoze.
Radio ya Amerika ivugira i Washington DC. Dusubire kwa Madame Imakire tutaratangira kwakira bahamagara hano ku ijwi rya Amerika twavugaga ku bijyanye no guhuza ingingo y'ibyo Martin Luther King yamaganaga muri Amerika no ku isi muri rusange tuvuga ku byerekeranye no gushyiraho uburyo bwo gufasha abantu kunganira abandi cyane cyane nk'ibyo ngibyo mukora by'ubwunganizi no gufasha abantu bagiye gutangira business nk'abantu badashobora kugera hariya cyangwa se bazaba batari aho uzabumurika ibikorwa byawe bifuza kugana cyangwa se kukugisha inama hari uburyo uteganya mu minsi iri imbere cyangwa se inama watanga ku bandi bakora nkawe bashobora gukora kugira ngo bafashe abantu badashoboye kufata ingendo za kure.
Murakoze bwana Mutagoma nibyo koko aya mahame y'uyu mugabo Martin Luther King yari uguharanira kwishyira kwizana kwa muntu bivuze ko ubwo buringanire rero ngembona ko rwose aho tugeze dutangiye kwabukojeho imitwe y'intoki niko nabivuga birashoboka icyangombwa ni ugukorera hamwe working together ikindi ni uguharanira freedom n'ubwisanzure abantu bose avuga ko baremwe kimwe ari abantu ari uruhu rwirabura ari urwera ari umugore ari umugabo bivuze n'abantu bose bararemwe kimwe ko bafite ubushobozi bumwe ariko bitavuze ko waba afite ubushobozi buruta ubwundi cyangwa se yarabashije gusarura ubumenyi imbere y'undi atabusangiza nkanje rero nka nk'ikigo nyobora cyangwa se service ntanga cyane cyane ku benshi bajya kumbuga mfite urubuga rwa website rugaragaza ibikorwa byanjye nkora bita ibfinancialfreedom.com nkagira umurongo abashobora kuba bagira ibibazo bambarizaho rwa email ibfinancialfreedom@gmail.com ubwo bagira ikibazo rwose batugana serivisi zirarambuye ku bantu bose haba abari hano muri Amerika cyangwa se na rwiyemezamirimo aho yaba ari hose ashaka ko twabasangiza ku bumenyi bw'uburyo bwiza bworoshye kandi bushoboka bwo kwihangira imirimo rwose turahari kubafasha ubwo ni muri ubwo buryo numva ko kaduharanire izi aya mahame uyu mugabo yadusigiye kandi koko birashoboka kuko ubushobozi turabufite murakoze.
Dusubire kwa Moses Rudasunikwa wigeze kuvuga uti umwana arakura ariko mukanya uravuga uti ibikorwa birimo birabera hano kubera yuko byateguwe na Dream Week kandi Dream Week niho ifite ibirindiro nanjye nkabaza nti nk'umuntu utuye ruguriri ya za Boston muri Massachusetts nk'umuntu utuye za Orlando abantu nkabo ngabo bashaka kugira ngo babone ibikorwa nk'ibyo ngibyo hari gahunda mufite iyo kuzakora icyumweru nubwo kitabi cya Martin Luther King ariko kikaba icyo guhuza abantu cyane cyane bitari mu buryo bw'ibitaramo cyane ariko nk'icyo nakwita ntuguhuza abantu nari ngiye kuvuga networking ariko nyine ntuguhuza abantu bari mu mirimo nk'iyo basangira ubumenyi basangira ibikorwa no gutsura uburyo bw'imikorere ibintu nk'ibyo murabifite muri gahunda
cyane rwose mutaga urakoze nibyo turabifite muri gahunda ugiye kureba nacyo kintu dushaka cyangwa se twifuza ko San Antonio yaba ari kwivuko icyo gikorwa ariko kikazagenda kigakwirakwira muri Amerika yose nk'uko umakiriya yavugaga abantu bamwe bumva ko bitashoboka abantu bamwe bumva ko ntaho bamenyera nk'uko wabivuze kare ariko niduhura tugahuza ibitekerezo tugahuza ingufu zacu ibintu birashoboka abandi bo mu zindi community ndanga gukoresha ijambo ngo abandi banyamahanga cyangwa se abandi bantu baturuka mu bindi bihugu bitari u Rwanda cyangwa se Burundi bagenda bakora business ugasanga umuntu ari Washington ariko arakorana n'umuntu uri Dallas abanyarwanda natwe ibyo twabikora ni ibintu rero tugomba kumva ko gusangira amakuru gufatanya gutezanya imbere ari ibintu by'ingenzi so iki gitaramo rero nangwa se kuguhura ni ukuzurana ni ukwigishanya ni ugushyira hamwe ni uguhuza amaboko iki gikorwa kikaba hano hakaba ku ivuko ariko kikazakwira hose ku buryo umunyarwanda wese ushaka kuba rwiyemezamirimo cyangwa ushaka kwikoresha yabona uburyo nk'uko mbakire yavugaga urumva ko bafite na za serivisi zo kwigisha uko watangira
urakoze Moses ku murongo wa telefone dufite bwana Felicien ikaza mu kiganiro muri sanga
yego murakoze cyane turabasuhuje
uhagarariye he Felicien
ndi muri state ya New York ahantu hitwa Syracuse
yeguye ni igitekerezo ni ikibazo
ni igitekerezo ariko kandi ni insanganyamatsiko numva ari nziza cyane kuko hari icyo umuntu yayivugaho kuko nabonye muvuga ku buzo Martin Luther King yagwaniye muri kino gihugu cya Amerika yego bimwe byagezweho kuko yifuzaga kuko abirabura n'abazungu bakwicara hamwe bagendera hamwe mu mamodoka amwe abana b'abazungu n'abirabura bakwigira hamwe yego ibyo bimwe byagiye bigerwaho ariko nanone twebwe dutuye muri iki gihugu iyo urebye nanone hariho byinshi bitagezweho kandi ubona kuko bikigoye kugegwaho kuko iyo ureba ibintu ubukungu usanga cyane cyane abantu b'Abanyafurika cyangwa se abirabura abenshi n'abakene kandi ugasanga icyo kintu kuvuga ngo kizabazazabeho kureshya biragoye nako gito musanga baba mu makaritsiye akiriritse bikanatuma n'abana babo benshi biga mu masomo mabi n'imyitwarire ugasanga ari mibi kubera ahantu bagiye bakurira ugasanga rero umubari w'abantu benshi babakene muri kino gihugu novuga kuko abirabura bafite umubari munini ugiye no kureba n'imyitwarire kubera izo ngaruka zo kuba ahantu habi bigira ahantu habi batuye ahantu hatameze neza amakaritsiye mabi ugasanga nanone ni nabo bagifite ibibazo by'imyitwarire mibi ukabasanga mu maprizo menshi nibo bayarimo rero icyo nicyo kibazo kimwe usanga kigihari muri kino gihugu kandi kuvuga ngo tuzagere kuri urwo rwego ndetse naze tuza turi impunzi ni naho abenshi bisanga batisanga mu bibazo nyine by'ubukungu aho usanga abana bacu baja ku masomo ya public hamwe bari kumwe n'ababana nyine
sa n'uwanzura twakira umuntu umwe amasaha aradusize
urakoze cyane
urakoze Felicien kandi mbabarire kugucamo amasaha ntabwo arimo kutubanira Eli ndayihimbaze vuba amasegonda nka 30
ego murakoze cyane bwa mbere na mbere ni Eli ndayihimbaze sanswe mba mu gihugu cya Uganda b'impunzi ku byerekeye uwahoze ari impirimbanyi mu bya gahani ya gacaca zina muntu muri teritori kiyi ibyo yaharanira byari byiza twese twarabyumva byari byiza mugabo uno munsi ngorana hiri ni ngaha ibyo yaharanira uno munsi biriko birakurikizwa barumvise mu minsi yahera ibyerekeye urupfu rw'umwirabure ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntituzi ko leta y'ino munsi iriko iratwara ibyo haranira agateka k'umwirabure nk'uko Martin Luther King yari yagize intego yari yabiharaniye
Eli ndayihimbaze ndagushimye cyane kuri icyo gitekerezo uhaye abumva ikiganiro muri sanga aha ni naho dusoreje ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi reka nshimire bwana Moses Rudasunikwa muri San Antonio leta ya Texas bwana Rudasunikwa wakoze cyane kwitabira ikiganiro muri sanga
wakoze cyane mutagumwa mwakoze cyane n'abaduteze amatwi
reka nanone nshimire madame Imakile Businge mu mujyi wa Dallas muri Texas madame Imakile Businge wakoze cyane kwitabira ikiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane bwana mutagoma tunashimiye abadukurikiye bose murakoze
Nshimiye namwe mwese nshuti mwagize uruhare muri iki kiganiro n'abaduteze amatwi mwese na bagenzi banje bamfashije barimo Cyubahiro Dieudonné wa rurimo yakira telefone zanyu anabaha ijambo ye kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma ubasezeraho mbasigira karirimbo Glory ka John Legend When the glory comes it will be ours it will be Oh, one day when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh, glory, glory, glory. Oh, glory, glory. Hands to the heavens, no man, no weapon. Formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtapositioning us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus.
That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots be on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up.
One day, when the glory comes, it will be ours, it will be ours.